olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Masalo le to tele o tangata whaatoa whaalongo ili ingoa le whaalaputuputonga Hamas ona o le taua lea o loo whaangatolo nei a Hamas ma Israelu. Talumaile aso fitu o kitopo o le tausanga na tenei, ua le iai se aso emisi ma le whaalongoina o le ingoa Hamas i talafou iso o se atunu uo le lalolangi. O aile nei whaalaputuputonga, aina whaapefea o natula ima ia pūlea ele ele o Palestina i le Gaza. Na fesilingia ele tuisitala ele SBS in Danielle Robertson, nisi o lavalo la tautomai i le whaalaputuputonga a Hamas, ma le mafuaanga o le whewaa i ma Israelu. O Hamas o se vaenga whaapolitiki i Palestina. O le ingoa atoa Hamas, po o le ingoa Hamas o le whaapuupuu, o le ingoa atoa o le whaalaputuputonga Harakat al-Mugawama al-Islamia, Harakat al-Mugawama al-Islamia, po o le Islamic Resistance Movement. Na amata le whaalaputuputonga o iei ni ona so o tanga vaalalata, ma le Muslim Brothers i Aikupito. Na faalia e Muhammad al-Jarawa o le University of Newcastle, e faapitoa na suesuenga i se sae i tutonuma Afrika i matu. O Hamas, le Harakat al-Mugawama al-Islamia, o se Lala o le Muslim Brotherhood,
its ideology is based on the notion that Islam is a comprehensive way of life, and it can be involved in the political and administrative, let's say, elements of administrating a nation. On the other hand, Hamas is the branch of the Muslim Brotherhood found in Gaza during the first Intifada in 1987, during a time where Fatah, which is the main prominent political, let's say, actor within the PLO, the Palestinian Liberation Movement, was somehow seen as ineffective in addressing the Palestinians' desire for a self-determination right and also an independent and sovereign Palestinian state.
Muhammad al-Jarawa or the University of Newcastle. Ile tausanga ya feiva se lauvalu se fulu malevalu, ile mai ai o le lua se fulu tausanga ono foia e tangata Israelu ele ele o le Gaza ma le West Bank. Na moli mawinai le tetele o le tete'e ma le sori tu o tangata Palestina, le ana fa ingoa ina o le Intifada o se mau e tutuli e se ai Israelu mai ele ele o Palestina. Na faalia ai Almeiros o le University of Sydney, o le teimi le nana whaasalala wai le manifesto a Hamas, ma vala au mō se mālo tū ma oti o Palestina.
Was very strongly anti-Semitic and was targeting not only Israel but also Jews wherever they are.
Na whaalia fo'i A.L. Mayros o le teimi le ana amatai o na whaalongo ma muli muli nisi i le whaalaputuputonga a Hamas, ona o le manatu, e le o lava le malosi o le tete a le whaalaputuputonga le fata, le ana taita ia le tu o Palestina.
So if you like to see where Israel either assisted or allowed the funding of Hamas, you need to start in the 1988. And since then, as far as I know, Israel never directly funded Hamas, but certainly did a lot to allow its funding, as I said, through international channels, charity channels, through Qatar and Iran and other, including Western governments. Bibi's government or Netanyahu's purpose was still to prevent the creation of a Palestinian state by sowing divide, strengthening or allowing the Hamas to strengthen and weakening the Palestinian authority.
Ayal Meiros, Ole University of Sydney. Ile tausanga ya feiva se lau iwe se fulma le lua, na whaavai ina aise vaianga au Hamas e whaingoa ina ole Gazan Brigades, ma ina ua maea le tete'e po le Intifada, na sainia aise malianga ile vao Israelu ma le PLO, le Palestine Liberation Organization, le ana taita ia e le whaalaputuputonga a le fata o le whiangainga na whaingoa ina ole Oslo Accords. Ele ifo ingofia na faa maalo si aia inga o le Oslo Accord, ona ele itu ua e Israelu, po o tangata Israelu fanua ma ele ele o Palestina, ile Gaza ma le West Bank, ma alia e maiai, ma se tasi te tee, po o se sori tu le intifada lona lua, ile tausanga lua afe. E ova ile to alima afe tangata Palestina, ma le ova ile to afe tangata Israelu, na maali liwai ile intifada lona lua. Ile tausanga lua afe ma le fana wala awai le taita iyo Hamas, Ahmed Yassin, ie faamuta le taua, ma le sori tu, ma le intifada, pe atalia e Israelu, se malo tu ma otio Palestina, e au fiai ele ele o le West Bank, le Gaza Strip, ma Jerusalem ma isasae. O le tali iaia Israelu, o le fasiotia leo Ahmed Yassin. Nasa soai ma le faateteleina o le fetaa wai o tangata Palestina ma Israelu, ma to ese ai ele paalemia o Israelu i le vaiteimi lena, Ariel Sharon, o lana military mai ele ele o le Gaza. Nasa anua Mohammed Al-Jarawa o le University of Newcastle.
And that created among the Palestinians a sense of, let's say, retaliation approach. They wanted to retaliate. And there was an increased level of military actions and activities on the Palestinian territories. As a result, the Prime Minister of Israel during that time, Ariel Sharon, decided to somehow disengage from the Gaza Strip. So withdraw the Israeli troops back to the Israeli side of the land and also somehow pull every single military activity.
I le tausanga lua afe maleono na faiai palota mō le pūlenga o le Gaza, ma manu malo ai le faala putupotonga a Hamas, ma tula i maiai Ismail Haniyeh i le tofi palemia. E le i aloa ia e le faala putupotonga na taita ia le PLO, Fata, pe na aloa ia Israelu, Amerika maisi atunu o Arapi, le faai unga o le palota ma le pūlenga a Hamas i le Gaza Strip. O le polokaina Israelu atua oi, ma le Gaza, na moli mawina ai le faingata o le soifuanga i tangata lautele i tutonu o le Gaza, ona o le faanangolango malosi i fesoasoani mai fafo. O le teimilana o le tele o fesoasoani na maua Hamas, e au fiai le faatupeina o lana military, na maua mai fainga maloi Iran, ma le Muslim Brotherhood i Aikupito, Al Jarawa.
Differentiation here between how Hamas was supported financially, socially, or by other equipments by other branches of the Muslim Brotherhood, especially in Egypt, and the level of support that Hamas has been receiving from Iran. So Iran's relationship with Hamas is very dynamic and it's very complicated. So following the revolution in Iran in 1979, a lot has changed. So Iran became one of the biggest supporters of any Islamist militant within the Middle East.
Nasa noa e Almeros o fa'i unga na fa'ia le palemi o Israelu ile taiminei Benjamin Netanyahu ile fa'a polonga ino tangata le Gaza ma le fete'ena inga ma Hamas e ma fa'i ona va'ai iai o se tasi rea o mafua anga o le talimai Hamas e pei ona mōli mawina i le aso fitu o ke topa o le tausanga na te anei.
And allowed thereby Netanyahu to pursue this, what you would see as a crazy policies that led in some indirect ways, or you could say even in some ways direct ways, to the 7th of October by allowing the Hamas to become so strong.
Ai Almeros, o le University of Sydney, o le reporti na whaamao popo ina Danielle Robertson, mō le SBS News.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.